Dachimsafi.com.
Hey, yo, Kenny.
Siwezi kulala nasia, mke wangu my dear, naumia. Siwezi kulala nasia, mke wangu my dear, naumia. Ndawa kuzima tana mwaza we baby man, kwa nini misimuani? Oh, mke wangu nikikami na kosaga furansi, ya mti ya machoni. When you kiss you, come to me and I see. I'm begging you, come and see who I be. Keep it cara, fura, sara. When you come, you can keep me. Man, no yada, ma na fau. Ah, so cold when I need sushi. Miss you, one nice super ghetto. Yani do ton, now na ma pepe tu mi na kaga phone. Na kula pepe tu yani mbona sikon. Nia chante seke mi, yeah. Siwezi kulala nasia, peke yangu my dear, naumia. Siwezi kulala nasia, peke yangu my dear. Mama baiti, uwezi kuwapi, nimesibisi. Filo siku naiti, anudi na chipsi. Mapokezi yako baby, minime ya misi. Masipesa fighti, kansaliti. Ikibaya kipi, kwa wapa city. Unafujeza titi, mimosa, naumia. Washa kura nyama, ma, nangia. Ukinita single naiti, naitikia. Chakongea, mesi na maringo kiki na chukia. Siwezi kulala nasia, peke yangu my dear, naumia. Siwezi kulala nasia, peke yangu my dear, naumia.
Kuangwa makali kutoka kwa DachiMsafi.com.